Sia hama ku kanye kweko, 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 sia hama. Siya hamba.